usamandla ungumkhosi wabo bonke abawayo ungumphakamisi wabo bonke abakobileyo usamandla ungumkhosi wabo bonke abawayo ungumphakamisi wabo bonke.